gumikiriza musalaba kuwerera bana musalaba wanebizibu bibanga musalaba naye wetulino kuita No twabisanga obwe byali bwe biri bwe chiri babaganda bange teri kirungi kyofuna ngo tudde ku mukeka buli kirungi ze manyoli no kukikolerera nabazadde mubulira abaana bamwe mubayame siteyagala bagayavu nabye banji saba muwate bwe twasoma okalya dakadada munange kakubo kuba ebidongo byagala kukubya manyi Zogo kwe mpiso musalaba, kubye bidongo miaka kumine birikati Kwe kufuna ketula gawera wachiri kakere ndanti Kava kuluba yo kugunjulaba, nana kwa kumpi musalaba Wota kwetika, wandi kwetika, owele laba, nana bazukuloba wedede Wetike, omusalaba, teweka nye virunji bivamo kutegana Wane vizibu vivanga musalaba, na yelie kubo mwetuli Fune moto kaloleza mkukuba kaluru Siganye bagereso mkisa mpewo Na yekuberi singali ya musalaba Ebyo bwelele bibabya beyi mwatu Jimese wanyana ya sasula na bulamu Ya temula chita watu alebyo bugagano kale Abechalo bamusanga yomuru suku Bamubuza chiche chocholi na mchisawo Cheno mali yange munde kengende Bale merako bakebere mchikapu Gachitawe guatemie temie mubi wagu Ye wala musalaba kukwetika Ye wala musalaba funamangu Ya famangu te ya wangalaji Okwe walo musalaba chibi wama Wetike o musalaba Teweka nye virunji bivamo kutegana Wale vizibu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetulino kuita Wetike o musalaba Bazadde bange betika omusalaba Nabansomesa betika omusalaba N'emikwano gyange olusimba musalaba ye Awo wetulino kuita Osi wange olusaba musalaba N'emirimu gyange olusinga musalaba N'ebinkozesa bafuuka musalaba Awo wetulino kuita Okugumikiriza musalaba Okuwerera abaana musalaba Sasura mabanja musalaba ye Awo wetulino kuita Okusome ebitabo musalaba Nokukera mutumbi musalaba Obwesigwa na bulusi musalaba ye Awo wetulino kuita Okutereka sente musalaba Okutereka ebyama musalaba Nokuyamba balala no musalaba ye Awo wetulino kuita Chala wolu saba musalaba No muami olu singa musalaba Obufumbo obufuko musalaba yeah. Awo wetulino kuita Wetike o musalaba Teweka nye virunji bivamo kutegana Wane vizibu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetulino kuita Wetike o musalaba Teweka nye virunji bivamo kutegana Wane vizibu